Alarba laso e tati lewru Desembre hitande duuɓi ujunaje ɗiɗi e laso yande jo e mintaji sappo e jo habaruji studio Kalangu e fulfulde ɗimi Ali Nyalli Abdoul Mouni yettinta he muɗum. Sembe habaruji meɗen hannden ni haalan dow noddol hawrine kokkoɓe habaru ko fedde CSC waɗi toon enɗen ni har ko darata ni gattol alaji partiji ɗin enɗen ni e himɓe mumen har ko darata ni cuɓɓaki conseilgal communeji e région ko waɗa sappo e tati lewru Desembre hitande duuɓi ujunaje ɗiɗi e laso. En nanan du ni fa handen dow nawtoraki ceeɗe ɗe commune Walalewa région Zender waɗi toon enɗen ni har ko darata ni ceeɗe ɗe campagne sorage hokki commune o enɗen. Yewtere pindinol studio Kalangu handen waɗan du filla hidde caka sukaɓe ummatore hunde du ni ko hoyana sukaɓe ummatore de enɗen haalana ɗum saroɓe mumen reedu. Kenga CSC fedde leydi hawjine filla cuuɗi e ɗereji kokkoji habaru nder hawrine kokkoɓe habaru ko waɗi holli woltare muɗum ni har ko darata ɗowtanaki laaɓi cingaɗi har ko darata gattol haalaji natoɓe tewtewru nokkuje toon enɗen ni e kam fuu e haalaji propaganda partiji ɗi enɗen ni gam siryade cuɓakiji tewtewru conseilgal kam fuu e communeji région toon enɗen ni ko waɗa nder leydi meɗen cuɓakiji ɗi enɗen ɗum ni sappo e tati lewru Desembre hitande duuɓi ujunaje ɗiɗi e laso waɗa nani ko docteur Sani Kabiru ardiɗo CSC o enɗen wi ko Olivier Assogba wi waddi firta e fulfulde.
No fedde CSC joɗɗini dow fi yottinde lilal yaago e ɓiɓɓe leydi to cuuɗi habaruji fi cuɓaki conseiller ɓe sayni bi'en Allah yettama gam gomɓe no filo ardangal fuu ɗoytanake laabi ɗi joɗɗina gam wakkatiji gon no ɗon ko ɓe joɓata wakkatiji gon do iɓe joɓa nder pincitaki gaɗaki himɓe partie teddini laabi joɗɗinaɗi ɗi gam jennoje e ko nandini fuuni waɗaka ɓe gaɗi propagandaji maɓɓe no handiri ɓe nawtorake dow e laawol gol laamu wi ɓe kokki ɓe jecco ko hana e joɓɓuno sey bi'en partiji ɗin fuu nawtorake e gol laawol ko cuuɗi habaruji ɗi gomnati hokki ɓe.
Kenga hanano seni fedde leydi hawjine filla cuɓakiji gaɗeteɗi ɗo enɗen ni nder leydi Niger haaliri ɗum parti PNDS tareya mo illa hitande duuɓi ujunaje ɗiɗi e sappo e goho tawa nder ardagal leydi Niger kan heɓi jama'are sanne ɓurde partiji ɗi to nder cuɓakiji conseilgal communeji e région ko waɗa sappo e tati lewru Desembre hitande duuɓi ujunaje ɗiɗi e laso dow conseilɓe ujunaji nayyi e keme ɗiɗi e laso ɗiɗi e jeegom communeji keme ɗiɗi e laso tati e jeegom leydi Niger ni PNDS tareya conseilɓe ujunere e keme jeɗɗi e lasoji nayyi e sappo e jeenayi parti o enɗen heɓi MNSD Nasara kandu no dekori conseilɓe keme tato e woygu e jeetato den jambouria conseilɓe keme tato e woygu e jeegom dow partiji ɗum fa hannden ni lasoji nayyi e sappo e goho natuɗi tewtewru conseilgal ngal enɗen ni partiji laso ɗiɗi e jeɗɗi ka en kay keɓa conseil bagoto dow laaɓi tewtewru ardagal leydi Niger ɗi ni ko waɗoyte laso e jeɗɗi lewru Desembre hitande duuɓi ujunaje ɗiɗi e laso Salou Djibo mo parti Dubara Seni Omar mo MNSD Nasara Idi Ango Ousmane mo Ader Mahita kenga noon ɓe desi ɗerol ƴamude toon enɗen ni ko watta suudu leydi mawnu hawjinu filla dewtere laamu leydi haɗa Bazoum Mohamed PNDS tareya natude tewtewru ardagal leydi ndi enɗen balɗe ɗiɗi du ni laawol laamu leydi hokki suudu du enɗen ni gam ƴewtinade jaabo ɗerol gol himɓe ɓe enɗen desi lumana kandu ni kenga hano nomin keɓiri habaru o enɗen ni himɓe mumen botuno Mama Ousmane mo RDR Cenji. Himɓe lasoji nayo e sappo jeyaɓe e pelle leɗe yaasi ngo enɗen ni gari leydi Niger gam ƴewtinaki cuɓakiji ardagal leydi kam fuu e deppitako ko waɗoyte leydi Niger laso e jeɗɗi lewru Desembre hitande duuɓi ujunaje ɗiɗi e laso himɓe ɓe du ni miccintinen ko himɓe seede yawno hano fedde lental leɗe hirnage hawtuɗe e luumo woto noon sappo mabɓe du ni ka en joɗoto ɗo enɗen nder wakkati juɗɗo gollude gam ƴewtinaki no cuɓakiji ɗi enɗen waɗoyte hannomin keɓir habaru o enɗen nder ɗerol le Sahel quotidien namandi Sambo dekotoɗo kiɗɗo e ardiɗo leydi Nigeria kandu woni yeso ardangal ƴewtintoɓe ɓe enɗan commune Walalewa région Zender to sorage campagne moƴƴino o karanzi leydi Niger tawani commune o enɗan ni miccintinen himɓe ko rawani heɓi milliardji tati ceede CFA ko campagne o enɗan hokki commune o enɗan hanono laawol laamu leydi kawjingol filla campagne ji basoji jawdi leydi wi iri ceede ɗe du ni gattama dow filla har ko darata ni cellal himɓe jande kam fuu e yaadu yeeso cakantararde enɗan hanono Mamma Manu maire commune Walalewa o enɗan haalir ɗum nani ko wi'i ko Moustapha Mamma Sani waddi firta e fulfulde.
Nous avons affecté.
Min ittanana hartolawol jande don milioji keme jegom e chapande jenay e jetati harto cellal balli nimbe nona kanom fartondiam jartedan kamdo kay milioji keme jegom e chapande jenay e jetati demal e durgol du ittana kanana pecce chapande tati e joy pecce joy de to du min ittanana dina hunde fukko darta golleji e nyibdiji min gombi de ngada min nyobi kalasiji chapande joy e jegom ke si konder maji chapande joy den fu ngasinama jegom di todu no ken e nyibede min mojjintini fa handen kala siji laso e joy lekoloji di kebayi mojjinede din du min chodi tabe jodorde keme jegom e wattoide derdi lokoloji min chodani sarusi kawji do filla jandeji on lore katkat ngota e moteje biteda cross joy
5 moto cross
dun wadi ni wakkati hannen ko durobe departement ga ya dabaji mu enno buje hunade du ni adi hakkillo himbe be andan ni nani ko Sule Halilu ardi do durobe departement ga o andan wi ko Fadel Alu wadi
wallahi kalo goykaji gongoni igada do nyande ma fulbe adi ga do be gari do suka mabbe go fiya hore fu nauna ela min jami dum hebi mo o wi wallahi be gari be tawmo o modura bali makko moto ngaji didi be gari ben kinnimo fa do weedi be jungo kap be kapcimo be nangimo ko be nangimo be kapbimo be adi jawdi didi be nangi lawol mabbe be dilli woni do dum wala no dandi joni dum warti kado woni do dum duudi der leedi san sey fulbe banira mede imo daro be acca hokkude cukulo pamoro e bali be jahduro e gam be koy dewo koy ma e koy kulene ko wana goy ka kompo e be kulene sa be kakkila e majjo
der hippitere waɗane to enɗen sire mogo Dibo ko min to ndiki windi altine laso e go lewru décembre tan duuɓi ujunaɗiɗi e laso sogeji ɗiɗi barmunoɗiɗi enɗen ka en dumayi hanano min keɓir habaru o enɗen ni e domoɓe leydi ɓe enɗen ndenne hanonide en daari nder hippiterde enɗen sogeji jeɗɗi ka en jeehi maayoy nonni altine bittiɗo o noon ton nder bangere mu wadata huɓere birninkon ni to enɗen ni sukaɓe ɗiɗo gon enɗen jeehi joloy nder feto bangere de enɗen na ko sorkoɓe gon gari itti ɓalli sukaɓe ɓe enɗen nder feto gon enɗen nani ko Ibrahima Mamman sorkojo gom ni haali gam famtinde himɓe ko Asmane Moussa waddi firta e fulfulde
war yande jeɗɗi subana neɗɗo gon wari ƴamani kam wi toye ardiɗo sorkoɓe o wiyan suka e makko ɗiɗo illa kenga gaɗa futuroɓe joli nder diyam goto yitama goto witaka o wi kam o fosana o nodda himɓe kalmano dey say o wari to am wakkati on ɗo miye himɓe an gam minen ɗuuɗi min gardi he are amin illa subana yande jeɗɗi gam min keɓe min ballaɓe hakika pewon no wodi nder majjam wakkati momi sini ittude jifol an mi nata der diyam ɗan sai der sukaɓe an goto yiiti suka on o foɗimo o wurtini himɓe mabɓe weltake e gollal ngal min gaɗi hunde noon ko ƴuwi to Allah diyam ɗan wala fo gacce gum fini noon nde ni sabbugo neɗɗo hanti to safare gum fuuni wala
hey banna noy no neɓi ko mi yi'ama
he bandirawo noyi himɓe fay waɗugo imma ñaw kesugu natoyngu ay ɗum telsi noon ko himɓe jooɗo wuro ɓustira natugo nder jama'aare hakkude balɗe ɗe e hana wakkati fo himɓe giidata
nonni noon iɗo woodi goonga amma mineni in yii gonde ma alhaji yo fama diga loctorore mo hoyi e ñaw gongu covid-19 haani min jaha min ga'anamo barka ton ɗen wuro makko
ɗume giiɗa ha haddara aminata woy bo anni kowoni a haala de woymihin mi yaha ɓaade de ko worona woodi maɗno alhaji barka jam min ka hana e an kam mi wala yahude seyni muña hey hana min ta baaɓiɓɓe an mi ɗalta ɓe burto hakko duɓe naata ɓaade de en ko min kanjum ɓurani kam
ko gonɗa e on welakam ko seɗɗa aɗa wawi wattugo hoorema yeeru makko nana na on ko ma nani leñol ma hibinama ko woyiɗa ɓattagoma higotira e ma e himɓe ko annuɗa fuu doggama gatta hoorema yeeru makko nana hani min bum bo higoma imi doggima mi ɗalima lokaci ñawgu nonanta gam majjum jimmi ɗala batugu hanne alhaji ɓuuri igo yi'e men hadde makko mene e leñol makko e higotira e makko e himɓe ko ma anni fuu ɓurgo komi nde lokaci aya
aminata mi nani haalaji ɗi kalanɗa kam kuma mi yetti no hande ma daare ñalowma oye jaate raaroydemo na noddenmo kam sembin indemo
baasa fuu wala dow ɗumɗen mi faami ɗum fuu gam kulol ñawgonɗen no gonɗa yi'eno ko jimmi ima kanjum min poɗa hakkillo himɓe gonɓe hadde men dow ñawgonɗen min nagana enɓe goodi ñawgongu covid-19 min hakkillo e laawol adaɗum gam hissude ko e men e ñawgonɗen han lotugo juuɗe men e katare lokaci fuu e wattugo sumɗe e hunnuko men e kuma min ɗala ɓattago bandira e men sanni ɗum wattata min naganaɓe nder ñawgonɗen
ɗo yo anninore non de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.
Leydi Niger ni da en daari hande no tiɗi himɓe gaɗana saroɓe mumen filla hidde mumen, misali saroɓe reedu gan sukaɓe ummatore hande nde ni no cemta waɗi iɗum haɓɓi ko e maɓɓe. Amma no woodi nder maɓɓe woɓɓe jewtanoɓe saroɓe mumen filla hidde mumen. Sekkitinoɗen yewtere de Olivier Assogba wi siriyani en ko firta e fulfulde.
Abdoulaye Hassan o suka noon janngo classe 4ème duuɓi makko fuu no nogaayi, illumo woodi duuɓi sappo e joyi noon o fuɗɗi waddande saarooɓe makko filla yidde. To makko seni higiraaɓe makko keɓanayi ɗum mosala fuu saarooɓe makko kay no mbaawani ɗum.
Caggal yigiraaɓe amin saarooɓe amin kam en ɓuri anndude min sanne sanne, sabu sene min keɓowi fii ko ndaarto ɓernde boni en na mettorgal gooɗo na ɗum jambondiri, seni min njaha to saarooɓe to baabiyo na to inni neɗɗo haalo de to innani min ga ɓurimi haalde koye, sabu har baaba to kay ɗum hoya wakkati goɗɗum.
Raylatou Moussa classe premiére wonno jannga duuɓi makko sappo e jeɗɗi, inni ko waddani filla yidde makko arande fuu.
Miɗo miila huunde noon ko neɗɗo hannde firta ɓernde mum haala, amma goonga Allah ɗum hoya kaalol mum fudo de ni arandeere maano. Neɗɗo no nana herseene haala kono ɗon no hito noon, hana jooni mo walaani duuɓi sappo e jeɗɗi. Inna an no anndi ɓiyi kono woodi hitiire, ko amma hannde mi jooɗo hadde makko mi wi'a miɗo woodi hitiire, ngam mi jippina ko won nder ɓernde am.
Saarooɓe woɓɓe no njardo filla yidde hakkunde sukaaɓe geere du njamrata e mum yeru no Hamidou Siddiku ñooto masine tawaaɗo nder banngere Bukko Ciñamey. Abba sukaaɓe tato wiiri seni neɗɗo no wondi e sukaaku haana waddude filla yidde lawka.
Seni fii dewgal noon enɗan ɗum kay sukaaɓe no mbaawi wara haala, seni hiiro ɓolo hakkunde jokkolle e surbaajo kay ɗum kay walaa ko waddee to saarooɓe, ngam minen ko amin minen kaɗa ɓiɓɓe amin rewɓe haalde e sukaaɓe worɓe illude duuɓi mumen jonay
parler avec des jeunes.
To Hassan jooni duuɓi lesooji tati e tati jippiiɗo golle duuɓi mum ni waddugol filla yidde haana haaleede si hana dewgal ɗum sakkitorto.
Sen taama joomum jogaaki huunde fuu kay ɗum wattaane, seni acce faande joomum heɓoyi huunde mumde hoore muɗum tafom. To ko moƴƴinta batten suko ɓuri wodde ni woni saarooɓe ɓen annda kinnono yewtude e maɓɓe e dow fii ngurdam ɓe paama wooɗa.
Filla yidde ɗuuɗal muɗum fuu huunde ko hersinino dey ummatoore jamanu hannden ɓe ɗum haɓɓata koye mum e haalde ko hersini.
Bandiraaɓe hettiniiɓe habaruuji studio kala nguudo yewtere pinndol meɗen hannden ko waɗi dow filla haalande saarooɓe mumen filla hidde muɗum, kokkol habaruuji meɗen timmata. Amma ko min dilla miɗen miccintina on ko alal laso e jeɗɗi e altine laso e jeetati lewru décembre tan duuɓi ujuna ɗiɗi e laso dow radioji gollidoji studio kala ngu. On nanan kokkol habaruuji studio kala ngu dow no cuɓakiiji ardangal leydi kan fuu e depita ko waɗiri ɗo nder leydi meɗen.
He Issa, habaru ñaw coronavirus go no yofanammi wamre imma an sanne imi hula mi nanta belɗum wakkati fu en. He to mi ma fewane mi hula e banon natude himɓe wakkati fu en, imi jogi imi janga habaruji dow ñawgu nder internet na dow WhatsApp.
No hani kula kay illa ñawgu wangi wakkati warde wakkati fu miɗo wi'e kakkiloɗa e ko gonɗa aɗa janga dow WhatsApp e internet dow ñawgu.
To Issa, noy gaɗami kam mi heɓa habaruji gongaji ɗi e
gonga de habaru lobbo giɗɗa ko itte nder nimre to jaha dow internet OMS hano fedde leyɗe duniyaaru hawjino filla cellal himɓe na jaha dow internet ministére kawjiɗo filla cellal himɓe leydi Niger. De a janngi ko wi'a ton fuu hakkillo maɗa fukkoto.
To Issa, joni kam mi hettinto kollitooje maɗa ngam mi ino woodi habaruuji ɗuɗɗi kaaleteeɗi nder muɗum pene no tawa pene ɗeeɗo no haani min druide imma majje. He ngam ma kulol ngol mi woota baano emi ɗanori no wooɗi wakkati fu en emi woodi cowri.
Heese seɗɗa miccita du faa hannden e ko wooɗi ko weltini fuu ko giwɗa hannden naa ko keɓuɗa nder ñalowma oodu. Tittinkinoɗa faa hannden nder pirtol ko e himɓe ko watta ɓe ɗowtanake laabi kisinol raaɓu ñaw coronavirus cingaaɗi ɗin annda. Himɓe annda du faa hannden ko ñawgu no ɗon, ndenne hana gam gomnati yolbinani himɓe har ko darata laabi kisinol cingaaɗi ɗin anndan watta himɓe acca ɗowtanade laabi kisinol ɗin.
Ɗum ɗo yo anninore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.